Omu Chineke.
Under the creep praise, go on a photo.
Olu ene mba ike kubi oku. Meki don no to obu na kene meki dendo ki.
Kese na okaka tere ke dama.
Niye di maga ye lugaka. Keni kwe meki da. Kala meki da.
Yes.
Naha Jesus.
Hey. Hey.
Enu megida, ana megida, ruwe mbu hake chikari, naha Jesus. Kiri makandine kechi mwanya kwa sina haka hadindo huka mwanya mulungwa. Enu megida, ana megida, ruwe mbu hake chikari, naha Jesus.
Under the creep press, gona kato.
Ebina so ebina lo ebina mumwae onye guru bolu lugada
bu Christmas gonna come.
Yeah. Jesus,
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 Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Siri,
Jehovah,
second,
never yet, my nke mmadụ.
Chiden,
oyoyo.
Chiden,
oyoyo.
Onye na Nkanu,
oyoyo.
Onye na Nkanu wa,
oyoyo.
Onye na Nkanu wa,
oyoyo.
Ku na Nkanu wa,
oyoyo.
Na Nkanu,
oyoyo.
Na Nkanu wa,
oyoyo.
Eh, Chiden,
oyoyo.
acha.
Ọ dịghị onye ọbụla yiri eze Jizọs ka nne.
Ọ dịghị
onye ọbụla yiri eze Jizọs ebo. Inye ma ọ na-emere m, onye ga-emere m.
Ma onye ga-eme m
ihe ọma. Inye ma ọ na-emere gị, ọ bụ onye ga-emere gị.
Mba niile ọ na-egbolo gị.
Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa.
Ọ dịghị onye ọzọ ga-egbolo gị.
Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa mee.
Maka na ya sonye na okwu e.
Onye o, onye o, onye o.
Ekele
na roti toruru gi o.
Isi ala dere gi.